I won't say papa. You love me, make me crazy. The way you touching my body, everything it's okay. Mfano kinitazama
sama,
kama ndege tunao
fanana.
Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niite
mama.
Nilishaumizwa usipandwe bandage, kwako nimemaliza energy. Your love was sweet ukiwa kwa bedi, lakini itanatika baby. Ni kama njiwa wanalandana, minawe siya futofatana. Hivi dhambi kwa ni kupendana, sambona mina kupenda sana. Fano kinitazama
sama,
kama ndege tunao
fanana.
Tujikaze tumalize
ujana,
wakuite baba niti
mama.
Nilisha umizwa usipandwe bandeji, kwako nimemaliza energy. Your love was sweet ukiwa kwa bedi, lakini itanaitika baby.
Collect.